ZLouder.com.
Allez!
What's it, boy?
Hey!
What's the sound?
Die shooting. You feel so bad.
Lord be Sunday.
Copra se fsa brasi po impari po ikaske city.
Acha last stitch. Extra PK poison ni kalurush. Duo LST.
Singa tua spenda pambo ko shish. Chibeni kapova. Chibeni pasta muchichi. Ala spenda ko. Pambo ko shish. Mona.
Gana fola chiwanda chiwatu kutumine fibesi chala luka chiswati. Ishinga na spenda ku backdoor. Yelo tash kwa ni finicho. Mwona chitaso nefiso nshaupa. Teskale kale ya kukupa. Tito mfaoli mbita umfuafi. Ishule spenda ta umfuafi. Waketu mune achila lelila. Nga finishi finishi winga shalila. Dela mala shinto wa spenda. Mumbo kwa shinda fiula no kupenda. Ala chinja la mune fest chita songa na ripitila kusikulunga na shitila so. Uyuno ino muna nkwa kuwaya. Mpepe kempia le firundu ni wala. Yo testing shtobelo utebufi. Shampana na kachena kamuti. Nali kutemane po utebufi. Basi na ripusuka kukachena kamarushi. Bashuma pepa lingi wala rubana. Wakumba umana wa muchachi wabulana. Shami mwane mwana sana. Pachala tuwa sani fawa waka rufianya.
Singa tuwa spenda pambo kwa shish. Chibendi kapova. Chibendi pasta mchichi. Ala spenda ko. Pambo kwa shish. Mwana ene. Da spenda ko. Kumbo kwa shish. Young guys. Kumbo kwa shish. Singa tuwa spenda pambo kwa shish. Ya tuwa ishiba nifucha panga. Achi tuingila femu kachichile umfika. Vino kwa chini zigi. Zigi zigi nanguba kweta ama chiki. Chiki chiki yeah. Shiri na biya indi kwa ti big big. Big biya indi ka nga wachitolo mabakamba kusendwa. Hiva nakashawa. Hava kwa ta big biya indi. Nanguma umingi satetu kutendwa. Nisinga spenda pambo kwa shish. Hava nandinda fila no kubasenda. Lanimu nenda filo kuisenda pambo kwa shish. Dengisha mokwati nakani munchi fire. Kolopa, kolopa, kolopa. Paka shonsi, shipwe, 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 pwe. Umatumba, shose paka nsipende. Pachilundwichi, ya. Swishi, njeli munembe. Na maikala, la, kala, kala, la. Chibeni kabova, ala luisha senda pa street, ya, ya. Nishinga tuwa spenda pambo kwa shish. Chibeni kabova, chibeni pasta mchichi. Ala spenda ko, pambo kwa shish. Mwona, ene. Da spenda ko, kumbo kwa shish. Kumbo kwa shish. Kopra sef sabra sepo impadi po ikaske. Sete. Nama night for feeding mba. Kora. Mola sign. Grace muda. Duxbo. Brownson. Young Quenfo. Pandora. Commander Zeke. Koke. Boss Mwemba. Boss Washkata. Ali. Lay.
Kaza 24
Kapwisha. She George. She George Bondi.
Aba shala na ba. Hey. I got you.
Kaza 24
Exclusive.
Yeah.
Money talks great folks. Commander Santos. K2K season. El FX. La Uno PBR. Chico States. Jonathan Salbe. Staff chila pakwati weshimia fishimia.